Mbili Fortini Mr.
09 Mabumba
Era BG
Leo Peter
Mudu wafuna BG
Apa manje BG laise
Pass beats on the 1-2
Ini kesu wapone na pano ni pakitwe Mane yari shupa paka fetu kwate Yadi ala mukefo ya sangu Afu ile wash wave Pondo fia ikata kitwe Junalu ala pamwela Kitwe If pondo fia ikata kitwe King Deza tawala Kitwe If pondo fia ikata kitwe
Kawa 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 wa 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 Skatka Sawa 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 wa 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 Uwana
Pakitwe takwawa Haido standing walo kashala Hello Gari ashiria haso na makuruka Big money vahira pa ya ishibikwa Samane 09 big timuka Tex epine ya ishibikwa Esho mpepe kenerion shita inga bwacha Komanda simi esa ya ikachu Olo mololo GP ya pakona Ichikwela ya marwenu kumipona Irongari ashiria mane tuisa fufos Mutala teka nyabayoka hema big boss Ini kesu wapone na pano ni pakitwe Mane yari shupa paka fetu kwate Yadi ala mukefo ya sangu afu ile wash wave Pondo fia ikata kitwe Junalu ala pamwela kitwe If pondo fia ikata kitwe King Deza tawala kitwe If pondo fia ikata kitwe
Kawa 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 wa 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 Skatka Sawa 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 wa 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 Uwana Apa ni mbia iwe simi Wina bako na komando kusimi Abantu bako atechi kwa ma Benatako wapuati na chuma Haba putule mpia notuleza Wila bako nefumu kingeza Mulu wafuna komanda muguluse Hapa limpia imwete kutimuluse Jikate njikate njikate Wikate 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 Haba napampia iwe wali lwala Wila bako kuna junya lwala
Ini kesu wapone na pano ni pakitwe Mane yari shupa paka fetu kwate Yadi ala mukefo ya sangu afu ile wash wave Pondo fia ikata kitwe Junalu ala pamwela kitwe If pondo fia ikata kitwe King Deza tawala kitwe If pondo fia ikata kitwe
Kawa 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 wa 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 Skatka Sawa 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 wa 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 Uwana
Efe tuwa ikala keti Haido ala kuno kwena teti Witari kefoko skuku saripa Fokola futino kunefikarika Karikare natubuka mutala Bendi ni futino kunenjuka 09 mabumba so careful Pak twika tefo boy so nkelafi King Deza bossi manefi amperafi Aputu bansa hain no nkelafi Bichi la izeta fuwae waka bale Habate mama iti nomba kabashane Ini kesu wapone na pano ni pakitwe Mane yari shupa paka fetu kwate Yadi ala mukefo ya sangu afu ile wash wave Pondo fia ikata kitwe Junalu ala pamwela kitwe If pondo fia ikata kitwe King Deza tawala kitwe If pondo fia ikata kitwe
Kawa 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 wa 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 Skatka Sawa 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 wa 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 Uwana
Umizi Apa manje pichi laize DJ Viper Nigga 13 Kata Jones Nigga 14 Dollar Bill DJ Juva DJ MJ Kefrose Jordan Cash DJ Classic Big George Fry B T-Soft Wamulolo Bayoka Lazala Sipa Down Casamiro Daniel Nasa Chile Eo Peter Bafirimba Nawa Chance Katanga Nishin Sit the waist, I got you. Pick your money, boy. La, Zamani 09. Chamburini guys. Let's go, let's get it.
Leo Peter, Tony.
Aukalaini nom nanko debs.